Kwasem ebreni onia ebre aso se obechi nkwasem. Mamadi aso befru obi bi obewo na wase won se nkwasem ebre edu. Ufifam fo ohoka fo ma ne onna fo fo. So wadam pa pamadi aso benyane won. Isa se ebre eye ebre hia ewo onipa asitina mu. Onya mi shura so wa kradu se utie nkwasem. Em so fo akwa ifod. And I'm never try assembly. But what I say about Bompire? I don't form a bomb for because that was UI come for Marcus here, so it was the same pool would be a quiet mind, eh? Say, be cheer was him. For Junior Commander, no show as from Benassi. You heard the chum, but the only war, you heard the trainer. The only one so to the GDM. Rade or so by, see Benyanqua, and any number so. It was at the resident. Amen. So for a quiet fault. Or for a coswara and no agent or smart for poor, a catcher column to four, or count to four, my decay to do, you made their sabaco, a quesi, their sammy and son, and a count to four, my decay to do baco, you move back on. Men who are car, a far, their sabaco no home. I say, be beara, you beara, and you say, ebeye na idim nyam hye abrɛ onyankopɔn nti no kenkan no ɛka sɛ to sɛ mu didi o monom o bibiara mo bɔyɔ no onye ne 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 nyina hye onyankopɔn ɛne nyam ma me bisa sɛ so sɛ kristo sum kwa wo sum no wo sum hye onyankopɔn ɛne nyam ana ana nipa hwehwɛ ne mu ɛna wo sum wonye duane dia oda nyame ase ɛhye ne nyam hye rade ɛna mo adɔm so and unti and a many media, and I don't know if you are union show no ma. Sanya many in our poor can be biara ye biara. Sit in a more brabo. I say, ye didn't know yam shanya copon. Say, you ma ku ya, and we yam shan whine ye de mano. Me bomber day, oh, me modern boat, ned made with me a business tycoon. Me away. And oh, and auntie and I do be a no man we pay you away in a brabo. Nessay, the minum shun at more tradium pong and corrupon or bow so near Sassio, those so I in the dress as I am nice in Tiaso. So young corrupon we, and a menu me no, Nessay, the minum share manner. Only a million can say, Sansa, and I did excuse you, Casanamuno. As I'm a kind, say, be your baby or radi, shaman, the minum show be. Ba onyankopɔ hwe empo ni nyama ya hwe ni bi na ye ji me na ye ji fa e bi onso kenka sɛm no mu amɛ hu de asamie no ya kɔto fo ho ma edi kan etidu yi mo de sɛm no se mo ye adbirbi anto hidafu hilafu ana nyankopɔ asafo ne se ntudia edi bibi sɛ sɛ wata de empo a wo hwe kɔ asɔre no to sin to dear Tuana, a sin to dear Tuana. Obisada, a year will be same, a year way, there are two nippers in Tudia, and a cassai, a purchase in Tudia. Emma, only pun no, cassa, ah, near Smithia in tea. Be a madam quite sorry. Our young po, Cassamo, the sin to dear two, a tipa. Would of four would cheer me. Bessa say, would you my own sin to dear two banner? Bibia, ejuma ye juma peni bibe kasa na so be kasa cha na kola no listen to dia topa na kola nso aso be ka she peni no listen to dia topa bibi sa o se nya wo ye ana babo no kasa bibia mu yo bia no monyo ne se entu obi sin to dia kisofo fi enyum to obi le di nyuma me kan oh said I na moya tunyum na moya nyina ho no edisin tudia toba e ma nipa ba so yo mbabio nsem mo mo nsem na mo bom said am yakwatafo sebe edisin tudia to ediba mo ka me ho na mo sori sebe said ya o kandifo di asafo na nunu no ebe ka no edisin tudia to ediba to smafo poor kind ase mo mo ye bibiara nso ahwehwe nya hwehweni mu nya hwehweni mu no ma nemo mono bibiara ye ubiara no ya nyase enyema enipa baako ana menkunti na mreye nemo mse beye mfasode ama nipa bebere se beya ye beji nipa bebere nkwa ana kwasa mna osman popo e ka no bibia meye bia so se e betimi aboa me nua na na mpo no ne oni kristo no mabrabo ene me ni yua mereye no e betimi atwe nipa na ba kristo nchen nkwasa mna mde mawe punia a uchie mi wawe kristo ni wawe nye kristo ni pepe se the challenge you share enye ade emfanya hwehwe ni mu na hwehwe biribi nso ma wo nko ho na mmom no hwese beboa dodo na se beya dodo ni nyina benya nkwaje bio nso nya okano kunto foma di kan itidu ba ko nyumba ko no se mo hwe me sua me se da me hwe kristo sua no no dade na paul eye ya esi ye hwe no sua no na hwe kristo sua no osuafo paul bra Damascus ekwan so no na kristo yi ne ho di twere no Paul ehun bibi won ho Paul kasam no de na oyibia na odin oka ne kure ka na dwen se da na kren ade kristo ye kristo bi se na sama no kure na kure me se mo se Paul nso ka na dwen ka no kure ezan so osuafo paul no bra Damascus kwan so no okọ Arabia ekọ tena ho ama nkonko no chirechire no mfie miensa eriti no ba bose bose Peter Kasa no say he encounter with the Holy Spirit din nkonko no manani achirechire bebre eriti no Yesu osua Kristo su yebopo yebono 39 lashes twan prepare 39 ba ni nyina no swafo Paul Kristo nti ti Paul sinipi okasa me Paul no smafo ameye no emfiri nipa na memfiri onyankopon a ofre me no ediminia wutie me wa wutie nkwase me asi Paul mo hwe me hwe me Paul okomo ahutire mo Paul tumi ekom tumi de no na so Kristo nti ose mitimi ade nyina yo wo Kristo a ohye me din no emu na me pese me bisa se pause me ni mo kom me ni o me me ni ma kusem die me po yaka yuda mo a me de me yuda ni pa mapa nanso nyese ohia anase aho kire na so afu buku ka fa opo ka nemo mo no me ni ma ho brasie ana meni akusam die nso bibia no menyina akokwa me ome ne ekom ene akokusam ene hiedie bitumi ade nyina yo wo Kristo a ohye me den no emu Paul utumi se bodde buntimi runu mate to Kristo ho se tele metimi aka no no ezan se ayaudie ene o hawo ne ababrese pofafo po fani nyinemu edube bia abo akra timika no ama nipa no owo kana ama nipa owo ne chen hunu se akwa owe de acha nyanyan chere akapo acha o be di be do hirbe mienu de osafo po bewu pa no do tiase o tiase so enti no na ho brasee ne na ho fama ne winta so no ene o kase yehwe ne nsua no ene ne kwa do se asam no ebeko se dia Lifeway Media Ministry ewo United States of America eye ene na mkwa sam nso e kan yakopa sam a chere se wa wato ba wa wo ne ni da so ene e ya dombre ene ye nkwajida e ka chere wi jana somafo Paul etutu kwan bebre edu bebi a somafo Paul ka se ebreye so ema yampo yeditumi se yenkwa baye den ebefiri yen yensa nanso yamfa ye ho anto ya ye ho so ye mom ye de ye ho to nyankopon a onyane ewufo mu bankwa mu na oji ye da na onyane ye da a bibi kakre bi tu wana wa pa ba na wa to ba ni penyina hunu a e do kristo ni kwa ye fast na ni penyina hu so akwa we o chiri kom a ho chira kakra ba na ni penyina hu paul si mi ni mi hie die mi ni nyoma bebra kokwa me hie chukusu osase nya no so no obi obo nsuo na sukom de no na osese sukom de mema msua ye de vinegar ena de man so no pose mi nim sanyo mo wenyi nawo na so mitimi ade nyina kristo shamede e ba se enso yesua bibi fi paul yesu ye kase yitimi ade nyina ayo wo kristo a ohye ye de nimu e kwa sam bre ni minua se wonim kristo a wo fa kristo o kraje nkwa e bre ni nie no ma na ese ni penyina hunu ni penyina ye bone na bone so akatua ho ndi bone ani pa ye ntino onyakopon nim nyawa de aboye ti no onyakopon yi ni do odo odo ye ni kire to ma kristo yesu ebewu maye na obi biara oh yes obeji atum no so ye bone ni na obeka no fom so akire hade yesu kristo na wasreba no facha no obeji no nkwa sɛ wano pemu wakoma jituma ah sɛna de kristo e sɔre fɛwu fom na ne mogya no bɛgye me nkwa bɛgye nkwa ti me nua wotie me na ne mbɔmpae meka na waka adimakyi nyɛ sɛ ebia woni mpae bɔ ɛma kwan wo ne ɛfa so ɛde srɛ saa mpae no ɛfa kristo akraagye kora de yesu bɛda wase asɛm aba me nkyɛn ɛna de famfo so nyina kyɛ me megye tom sɛ meyɛ odi bɔn ani fa wo sɛ mekora agye nkwa poa me na mentimi tena ase ma wo ɛwɔ me nkwanda nyinaa amen ɔdɔfoɔ sɛ wobɔ mpae wɔ gyidie ma menim sɛ ɛno gye aba heaven ɛmo so mfo akwaɛfa no mno kyɛ asɛme telephone number ɛdidi so 0244-86-9499 0244-86-9499 Now the Ghana code na 233 na obey 0 no efre ni mu na wabon ni na ofre mi a ebeye den ebeba na bibi kire wadwen a woni ji honso a waka de ni nyam hye ama onyankopon yam hye aw abe mfidie so ah say Facebook o hey, best send me Yahoo mail. Hey, Jackson Hayford 44@yahoo.com. Jackson Hayford 44@yahoo.com. What do you pursue? Which letter letters are? PO Box 00256. Ofenso Asante Kumasi, Ghana. PO Box 00256. Ofenso Asante, Ghana. Yami Shra, se uti nkwasem. Dafu Fronso, uti se yebonyuma, se nkwasem brinia, na obomodia se befru bibiora kaun, wabiti nkwasem. Yami Shra, bye bye. Yeah, onyanku pandu masem yo. Onyanku pandu masem wadiba obya sinina. Chwana si, wangati asem nanye bibiora oyo yo. Onyanku pandu nangasa. Nanka pese uwe.